zikomo inu mbale salivani siku wabwino abwenzi ndi khalani pansi ndijabwino ukhala timuno kachiwiri usiku uno pansi patenga ili ndi pakati pa wanthu abwino achikhulupiridwa awa ndipo ife tikuyembekezera mulungu usiku uno kuti achita mopitilira mochuluka pamwamba pa zonse zomwe ife tikanakhoza kuzichita kapena kuganiza ife tikudziwa kuti iye ndi weniweni ndiyangati mukumvelera kuti mnachiritsidwa usiku watha mu misonkhano izo nzabwino basi ife tikuyembekezera kuti wena nonse inu kuti muchiritsidwe usiku uno ndipo ine ndikuganiza ife katulutsabe makadi apemphero pire sanapereke aliwonse iye anandiwuza ine chifukwa kuti ife tinatenge koma pang'ono okhaja ausiku watha ndipo pakhoza kukhala pali wena a wanthu awo omwe anamverera kuti akanafuna kuti abwere mu mzere wa pemphero kapena ikukhoza kuwagwiritsa ntchito ena iwo kanthawi kena mu usiku kwa mzere wa kuzindikira za mu mtima ndi chomwe chili tikuzindikira za mu mtima kumene kumamuchiritsa munthu iko kumangowayika iwo muchikhalidwe kuti aziyang'ana mmwamba ndi kulandira machiritso awo amene yesu anawachitira kale iwo aona kuyika kwa manja ndi chinthu chabwino kwambiri ndi cha mwamalemba koma si njira ya amitundu yochirisidwira umu mu baibulo munali myuda yemwe anali naye mwana wake wamkazi yemwe ankadwala kwambiri pafupi kufa ndipo iye anafa ndipo iye anati kwa yesu mwana wanga wamkazi wagona pafupi kufa koma bwerani ndikudzayika manjano pa iye ndipo iye achiritsidwa koma pamene kenturiyo wa chiroma wa mitundu pamene wantchito wake anadwala iye anati ine siwoyenera kuti inu mubwere pansi patenga langa ingoyankhulani mawu ndi chimene tinatembenuza mtima wa yesu sanachite kusowa kuti ayike manja pa iye iye ankangofuna kuti amve mawu inu mukuona ine ndimayikonda nkhani imeneyi chifukwa wa chiroma uja anazindikira kuti iye anali mwamuna wa ulamuliro ndipo ngati iye anena kwa munthu chita ichi kapena chita icho iye ankachita izi ndipo iye anazindikira ulamuliro uwo womwe ulamuliro mwa ambuye yesu chifukwa iye ankadziwa kuti ngati iye akananena kwa munthu yemwe ali pansi pa iye iwe pita kapena iwe bwera iye ankanena kuti asimumvera iye ndipo iye ankadziwa kuti zodwala zonse ndi matenda zinali pansi pa ulamuliro wa ambuye yesu chotero iye sankasuwa kuti achite kubwera kudzayika manja pa wantchito ingoyankhulani mawu ndipo wantchito wanga akhala moyo ndipo yesu anazizwa ndipo iye anati ine sindinapezepo chikhulupiriro chonga icho mu israeli chotero ine ndituti ndikuyembekeza kuti ine ndikhala moyo mpaka ndidzalione tsiku limene ife achipereka tiki tizakhale nacho chikhulupiriro cha mtundu uwo ingoyankhulani mawu ambuye ndipo wantchito wanga akhala moyo ilo lidzakhala tsiku lalikulu tsopano ife tili nthawi zina pamene kudzoza kuli kolemera kwambiri ndipo nthawi zina ine sindimapeza mwayi woti ndipange kuyitanira paguwa ena abale wena mbale salivani kapena ena abale anga opambana muno amasumalira zimenezo wina wake akhoza kunena kuti ife timangokokomezera machiritso auzimu machiritso auzimu angokhala ngati kupita kokaweza iwe sumayisonyeza konse nsomba peza iwe umangoyisonyeza iyo nyambo ko iyo ikavumbata nyamboyo ko imapeza mbedza kotero umo ndi momwe zili ndi machiritso auzimu ndiwokopa chifukwa iwo amaonesera ndi kusinikizira kuti alipo mulungu yemwe ali moyo ndipo akukondweretsedwa ndi inu ndipo sakhulupirira akaona izo mwamsanga ndiso lanje timagwira izo ndipo amadziwa kuti alipo mulungu wamoyo ndiyeno iye amakhala pa mzere wachipulumutso wagona mulungu akhoza kupita nakamulamulira iye ndiye ndikumuloweza iye umo kotero ndicho chimene machiritso auzimu ali basi kwacho linga chimenecho anyamatawa muno ali nawo matepi wena ndi mabuku ndi marekodi ndi zina zotero zomwe iwo ali nazo malonda apang'ono aiwo eni omwe iwo amawasamalira ife sititero kwa ine ndeka ine ndi mabuku awoka ndipo ena iwo ine ndimachita kuagula alipo ena iwo omwe ali anga ulaliki enawo ndi mabuku omwe ine ndimawagula kuchokera kwa mbale lini otchedwa mbiri ya moyo wanga ndiyeno lilipo lina lotchedwa mneneri achezera Afrika ndipo ine kukhulupirira atatu kapena maulaliki anayi ndi wanga iwo ali nawo uko osalipo ufuna ndalama kungoti kuti uthenga uzifika kwina ndichoti ndidachikulu kufikisa uthenga kwina pakuti ife tikukhala muola mochedwa kuposa pomwe ife tikuganizira tili pakuthenga kwa mbado ndipo mpingo uli muchikhalidwe chootsa ndipo ife tili kungoyesera kumwaza kuwala kwa dzuwa pakati pa wanthu osali kuyesera kuti tiwatembenuzire iwo ku zikhupiro zathu zina koma kuti tiyesere kuwatengera iwo kuti azikhala moyo pafupiko ndi ambuye yesu ndi kuti azimukhulupirira iye osali kuti tikoke mamembala kuchokera ku mpingo kupita ku mpingo wina koma kuti titumize mamembala wena ku mpingo umenewo chocholinga chathu tsopano ife tisanati titsegule kumene mawu pa uthenga wa mazulowa umene uli waufupi ife sitikufuna kuti tikusungeni inu motalika pambira kuchokera kutali ndi mzinda ndipo inu muyenera kuti mukabwerere ku ntchito ndipo ife tiyembekeza mpaka loweruka usiku ndikudza kusungani inu mochedwa pamenepo ndiyeno la mulungu inu simudzasowa kuti mudzapite ku sunday school mpaka 9:30 kotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi yokha pa mawu apemphero ambuye ife tili oyamikira kupitirira linga lino chifukwa cha mwayi wakubwera ndi kudzaweramitsira mitu yathu kwa mulungu wamoyo ndikudziwa kuti ife tinalonjezedwa kale ndi mwana wake woyera ambuye yesu kuti ife tikhoza kukhala nazo zomwe ife tipempha ngati ife tiwapempha atate mu dzina la ambuye yesu mwana wake ndipo ife tatsimikizidwa kuti ife tidzakhala nako kuyankhulana kapena kukambirana ndi iye ngati ife tibwera mu dzina la yesu chifukwa iye anati apemphena atate chilichonse mu dzina langa iye adzachipereka icho ndipo ife tikutsimikiza mwantheratu usikuno kuti iye akutimva ife ndipo kuti zomwe tili tipemphe ziperekedwa chifukwa ife tikumvera kuti kupempha kwathu kuli chifuniro cha mulungu chifukwa iye ananena mu malo ena inu mulibe chifukwa inu simumapempha ndipo inu simumapempha chifukwa inu simumakhulupirira ambuye chifukwa chomwe ife tikubvera ndi chifukwa ife timakhulupirira kumene ndipo ife tikukhulupirira kuti inu mutiyankha ndipo mapemphero athu tioli angomvedwa ndi wanthu koma ife tikukhulupirira kuti inu mukumvetsera ndipo tikutsimikiza kuti inu mutiyankha ife chifukwa inu munalonjeza kutero ife tingopempha kuti kufuna kwanu kokha kuchitidwe mulole zikhale usikuno ambuye kuti wochimwa aliyense yemwe ali muno yemwe sakukudziwani inu ngati mpulumusi wawo mulole uno ukhale usiku umene china chake chichitidwe kapena kunenedwa kuti iwo akulandireni inu monga mpulumusi wawo mulole iwo opanda mzimu woyera usiku uno omwe akulifuna ndi kuliyembekezera ola limenelo pamene makungu ati adzagwe kuchokera mu maso awo ndipo apo chokhumba cha mtima wawo chidzaperekedwa kwa iwo o ambuye mulole mzimu woyera usiku uno udzaze mtima uliwonse mulole kuti pakhale kuonetsera kotero kwa mzimu wa mulungu mpaka miyoyo yawo ikhale yokondowezedwa kwambiri mpaka kukayikira kwawo konse ndi zamasenga zidzotsedwe kwa iwo ndipo mzimu woyera ubwere mu moyo wawo ndikuwasindikizira iwo mu ufumu wa mulungu perekani usiku uno ambuye kuti pasakhale munthu mmodzi wodwala pakati pathu pamene msonkhano uzitha mulole aliyense kuti achiritsidwe ife sitingati tiwayiwale iwo omwe ali mu zipatala ndi otsekeredwa ndi mu ndende omwe mwakuya kusowa chifundo chanu mukhale nawo iwo o ambuye ndipo pamene ife tizichoka usiku uno mulole ife tizinena monga ophunzira ife taona zinthu zachilendo lero Ipo mulole mitima yathu yake mkati mwathu pamene ife tizipita kwathu kosiyana. Ife tikudalira pa inu mpulumusi wathu kuti mupereke zinthu izi kwa ife molingana ndi lonjezo lanu. Ndipo lonjezo lanu nthawi zonse ndi chifuniro chanu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
If you would like to turn tonight,
ngati inu mukufuna kuti mutembenuze usiku uno mu zolembedwa zopatulika ku buku loyamba la Akorinto mutu wa 11, ife tikufuna tiwerenge gawo la lemba kuyambira ndi ndime ya
23.
Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimene inenso ndinachipereka kwa inu. Kuti Ambuye Yesu usiku omwewo momwe iye anaperekedwa anatenga mkate. Ndipo pamene anayamika iye anaunyema iwo nati, tengani ndi kudya, ili ndi thupi langa lomwe lanyemeredwa chifukwa cha inu. Ichi muzichita mwachikumbuso cha ine. Kenako mwakachitidwe komweko. Iye anatenga chikho aponso, ndipo pamene iye anapereka mayamiko kuti ichi ndi chikho cha pangano latsopano. Nthawi zonse inu mukamamwa icho mwa chikumbutso cha ine. Pakuti nthawi zonse pamene inu mudya mkate ndi kumwera chikho cha Ambuye, inu muzisonyezera imfa yake kufikira akadza iye. Chifukwa chake Yesu amene akadya mkate uwu namwera chikho cha Ambuye mosayenera adzakhala wochimwira thupi ndi mwazi wa Ambuye. Ndipomwe ine ndikufuna kuti ndiwerenge mutu wanga kuchokera pa 20 pa ndime ya 29. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera adzakhala wochimwira thupi la Ambuye. Tsopano tidikirani, ine ndaziwerenga izo molakwitsa. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera osalizindikira thupi la Ambuye, adzimwera kwa iye mwini chiweruzo posalizindikira thupi la Ambuye. Ine ndinalirira pa Baibulo ili, ndipo ilo lili ndi malowena osaoneka mwa ilo.
Not discerning the body of the Lord. Now, my subject tonight is discerning the body of the Lord. Now, our eternal destination, our eternal destination,
tsopano kopita kwathu kwamuyaya sikuti kwathundu kumatsindikizika ndi zomwe ife timaziona ndi zomwe ife timazimva. Koma kumatsindikizidwa pa kuzindikira kumene ife tili nako pa zomwe ife timaziona ndi zomwe ife timazimva.
Paul was not disputing with them for taking the communion.
Paulo sanali kutsutsana nawo iwo kwachotenga mgonero machitidwe awo anali olondola. Koma kuzindikira kwawo kunali kolakwika.
For taking the Lord's Supper is the commandment of the Lord.
Pakuti kutenga mgonero wa Ambuye ndi langizo la Ambuye. Koma kutenga iwo mosayenera mosalizindikira thupi la Ambuye ndi pamene kulakwitsa kwagona.
These Christians was taking the communion and not living the life.
A Christo awa anali kutenga mgonero ndi kusamakhala moyo. Chikhristu ndicho chokuchitikira ndi moyo. Ndipo a Christo awa ankangokhala moyo kwa mtundu uliwonse kumapanga chitsanzo chosauka chakudzinenera kwawo. Ndipo Paulo akunena kuti pachifukwa ichi ambiri ali odwala ndi ofowoka pakati pano, ndipo ambiri ali kugona, chimene chikutandauza ali akufa chifukwa iwo sanalizindikire thupi la Ambuye.
And we who call ourselves Christians, we have no right
ndipo ife omwe timadzidza lokha Khristu tide ufulukulitizitenga mgonero kupatula tili kukhala moyo wopanda chitonzo cha mdziko ife tilibe ufulu mgonero ndi wa iwo amene akukhala moyo woyenera monga chitsanzo cha chikhristu.
The worst thing there is in the world is a person to try to impersonate something.
And there's plenty in the world today.
Not only do we in this day are guilty of the same crime,
that Paul was rebuking the Christian church kuzuzulira mpingo wa ku Korinto, koma pakuyesera kuchita china chake chimene Ambuye anali atalamulira mopanda kulizimikira thupira Ambuye. Ndipo thupira Ambuye ndi wokhulupirira, koma lero ife tikumachita zinthu mopanda kuwazindikira mawu aliwonse a Mulungu. Ife tiyenera tizikhala nako kuzindikira pa chilichonse chimene ife tikuzichita, icho chiyenera kumayezedwa ndi mawu a Mulungu. Zonse zomwe akhristu akuchita ndikunena tiyenera ziziyezedwa ndi mawu a Mulungu. Lero wanthu asintha pang'ono ndithu. Ndipo iwo nthawi zina amayika kudalira kochuluka pa chimene mpingo unena kuposa zomwe mawu anena. Iwo amakhulupirira ndiye kuti mpingo uli nawo ufulu wabwinoko kuti uzizindikira zofuna zathu kuposa zomwe mawu a Mulungu aliri. Mwachitsanzo monga ichi, mpingo ukhoza kunena masiku azozizwitsa anapita, ndipo anthu ambiri amakhulupirira izo chifukwa iwo akuganiza mpingo umadziwa zochuluka za iwo kuposa mzimu woyera umene unalemba mawuwo. Chotero ife sitili kukhoza kuzindikira zinthu za Mulungu. Yesu ananena nthawi ina kuti kupatula munthu atabadwa kachiwiri iye sangakhoze kuona ufumu wa Mulungu kapena kuumvetsa. Ndipo omwe kuyankhula kwina, iwe sungakhoze kuuzindikira ufumu wa Mulungu mpaka iwe utabadwa kachiwiri. Anthu amene angabwere ndikumatiuza ife kuti iwo amene avomereza chokuchitikira cha ubatizo wa mzimu woyera kuti iwo ali otentheka kapena iwo ali a dzina lina losakhala la umulungu limene mdierekezi amalimatika pa mpingo kuti aziwatcha iwo oyera odzigubuduza. Ine ndalalikira mu dziko lonse, ndipo ine sindinayambe ndamuonapo woyera wodzikubuduza panobe, ndi dzina lomwe mdierekezi analimatika pa mpingo wa Mulungu wa moyo. Nthawi zina wanthu samakhala nako kuzindikira koyenera, iwo amaziopa izo. Kodi inu timukudziwa kuti Ambuye wathu ananyozedwa pagulu, ananenedwa kuti ndi munthu wopenga? Afarisi mpingo wapamwamba anati munthuyo wasokonezeka mutu wake, iye ali ndi mdierekezi ndipo iye ndi wa misala. Ndipo mawu akuti misala amatanthauza kukhala wopenga. Ndipo ngati iwo anamutcha iye wopenga, motuluka bwanji angawatche amene ali ophunzira wake? Paulo ananena kwa Agripa munjira yomwe izo zikutchedwa wosokonezeka kupenga, ndi momwe ine ndikumupembezera Mulungu wa makolo athu. Ine wokondwa kwambiri usiku uno kugwirana chanza ndi iye munjira yomwe izo zikutchedwa zopentheka kwa mpingo wa makolo, ndi momwe ine ndikumupembezera Mulungu.
They were called heretics.
Iwo ankatchedwa otengeka. Pa iwo sankalizindikira moyenera thupira Ambuye.
That's the church of the living God.
Wa Mulungu wa moyo.
And the church tonight is called crazy because the people doesn't have the
desire. Ngati munthu wabadwa kachiwiri, ndipo inu munakundiwuza ine kuti inu munabadwa kachiwiri ndipo inu simukukhulupirira kuti machiritsa auzimu ndi lonjezo la Mulungu ndipo inu simukukhulupirira kuti ubatizo wa mzimu woyera ndi woyenera kwa anthu lero ndiye ine ndiyenera kunena kuti kubadwa kwanu kunali kwa mzimu wolakwika chifukwa mzimu woyera unanena kuti lonjezo ilili ndi kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali ngakhale onse omwe ambuye mulungu wathu adzawayitana inu mukulandira izo mwalingaliro lalunda wanthu akumatenga mawu a munthu wina wake m'malo mwa izo ndipo alibe kuzindikira iwo sangakhoze kuzindikira pakati pa chokhoza ndi cholakwika ine ndikuganiza lero kuti ambiri a ife zimphona zalunda osati ife koma zimphona zambiri zalunda anthu a mulungu sanayambe akhala alunda akulu Bible linanena kuti wana amtima ndi anzerupo mu dziko lino kuposa wana akuwala Mulungu amafanizitsa anthu ake kwa nkhosa iwo si anzeru ndi alunda iye amawasunga iwo momwe iwo aliri kotero iye azikhoza kumawatsogolera iwo ngati inu muyesera kuti muzigwiritsa ntchito kuganiza kwanukwanu kwalunda inu mukhoza popomwe inu mukumutchinga Mulungu ana a Mulungu amatsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu koma ndi tsiku lalikulu lalunda limene ife tili kukhalamo kuno miyezi ingapo yapitayo inu munaziwerenga izo mu newspaper uko mu New York iwo anali ndi mulandu ndipo alalika awiri ang'ono omwe anamvelera kutsogozedwa ndi ambuye nthawi ina pakale panthu ang'ono apafupi ngati ine mwini omwe sankadziwa nkomwe abc wawo ndipo ambuye anawatsogolera iwo ku bare ndipo iwo anagula nyumba ina yake ndipo iwo anali kulalikira uthenga umo kwa abale awo okugwa kampani ina yayikulu inabwera kuti idzayigule iyo ndipo onse awo anagulitsa koma alaliki ang'ono awa iwo anali ndi kumbuluso kuti ambuye amafuna kuti iwo atsalebe uko kotero iwo anagwira malo awo ndipo aulamuliro anawabweretsa iwo mu khoti ndipo iwo anatumiza nakapeza m'modzi wa zimphona zazikulu zalunda woyimira mlandu Greenwald ndipo iye anawapangisa anyamata ang'ono awo kutsikirira manyazi wokha iye anawayika mawu ake mokhoza kwambiri ndi kwambiri monga mwa maphunziro ndi mwa njira yakuti anyamata ang'ono awo sankadziwa momwe akanamuyankhira iye pakuti iye anali zimphona zalunda m'modzi wa woyimira mlandu abwino kwambiri omwe alipo mu New York ndipo iwo anawasokoneza anyamata ang'onowo mwakuti iwo sankadziwa choti anene potsiriza iye anagogoda nati inu mungadzinenere chiyani panokha ndipo m'modzi wa azilalika ang'onowo anauka ndipo anagwira manja awinayo ndipo iye anati bwana chinthu chokha chimene ife tikuchidziwa nkuti ambuye anatiuza ife kuti tiyitenge nyumbayi ndipo woyimira mlandu Greenwald anati mudo si alizo ife sitikufuna mbuye ayi pa mlanduwu pafupi masabata awiri kenako ndege inkayesera kuti idutse pansi pa mlato ndipo iyo inagwera m'madzi achisanu ndipo apo woyimira mlandu Greenwald anali m'madzi akufunika ndi kufa ine ndikudabwa ngati iye anamufuna Mulungu pa malo amenewo kodi vuto linali chiyani iye sanalizindikire thupi la ambuye kupalalika ang'ono awo anali atadzozedwa ndi mzimu woyera ndipo anali nacho chifuniro cha Mulungu ife timasowa kuti tizikhala zimphona zalunda ife tikusowa kuti tikhale anthuno otsikepesa ambuye ndikumalizindikira thupi lake ndipo kuphunzira kwake konse ndikuthathalika kwake ndi maphunziro ake inumbudziwa Bible linati ndipabwino kwa inu kuti mbero ikanandipachitidwe pakhosi panu ndipo inu kuti mumizidwe mukuya kwa nyanja kuposa kuti mukumudwitse odzozedwa anga ine ndikuganiza kuti iye anali nayo nthawi yochuluka yotalingalire zakuwayitanira ambuye pamalowo koma iye sanalizindikire thupi la ambuye nthawi zina ine ndimadabwa ngati pachibereka alunda ina kwa kuzindikira kokwanira kuti izizindikira chokhoza kwa cholakwika makamaka mabwalo a milandu atinyamata akutsimikizira kuti ife tilibe izo kuti tizizindikira chokhoza kwa cholakwika kwa anathu ndipo iwo akuoneka kuti ali ndi yango labwino la wowerenga maganizo
For instance, like this,
machitsanzo monga chonchi ngati mwana abwera kwa abambo ake nadzamenyesa phazi lake laling'ono ndikumalira ndikupukusa mutu wake nkuti adadi ine sindikusamala zomwe inu munganene ine ndikufuna ndodo ya magesi zozenizeni za Amerika ngobambo amati chabwino mwananga ine ndikakugulira iwe iyo inu mukhoza kunena kwa bambo awo nchifukwa chiyani inu mumachita izi o ine ndimamukonda iye inu mukumbukire adati mwananuyo adzakula kuti adzakhala bambo tsiku lina ndipo iye adzakwatira ndi kudzakhala ndi banja mulungu amuthandize mka zake uyo yemwe akukhala ndi mnyamata yemwe waleredwa monga chonchi kuti azikhala nazo mwanjira yake zonse zomwe iye azifuna sangakhoze kuzindikira chokhoza kwa cholakwika icho sichikondi uwo ndi umbuli weniweni baibulo ndilokhoza mukasunga ndodo ndipo inu mumuononga mwana wanu pane wang'ono angabwere kwa amake ndipo iye akuti apite kukwasakwasa amake akamuwuza iye kuti sangakhoze kuchita izo koma amayi inu wankhaza kwa ine kuti inu mumamukonda pane ndipo inu mumamulola kuti iye apite iye akafika pakati pa gulu ilo la zigawenga pa zankutu zonse izo bwera ku nyumba ndikuonesa milomo yake yowotsedwa ndikumuwuzani lubodza kuti palibe zowononga mu ilo mulungu anchitire chifundo mwamuna yemwe ati adzakwatira china chake chonga icho kukhala nkazake kuzindikira chokhoza kwa cholakwika ife sitingakhoze kuzizindikira zathu zomwe ine ndimadabwa nthawi zina ngati ife tingakhoze kuzindikira chokhoza ndi cholakwika kwa matupi athu omwe makamaka thupi la ambuye ife tili kuzindikira chokhoza ndi cholakwika pa matupi athu omwe
Day after day and week after week, month after month, year after year,
sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, ndi chaka ndi chaka. Aza science akumagwira ntchito mu nyumba zopulira. Ndi kuyika zilembo za zikulu panja ndi chilichonse ndi zolengeza. Ndi kumawachenjeza wanthu. Kansa mu makaroni. Amuna masauzande 270 zina chake. Achimerika. Afa chaka chino chifukwa chosuka ndudu ndipo inu mukusutabe inu simukukhoza kuwazindikira ngakhale matupi athu omwe ndiye mukanena zakuzindikira mzimu woyera ndi muthupi la ambuye kodi inu munayiona nkhani ija tsiku lina yomwe sayansi inatulusa zokukuza zake zonse iye anati osati ndinu zokha kuti zimakupasani inu kansa koma inu muli nawo mwayi wamagawo 50 pa zana wakutenga china chilichonse ndipo inu mukumasutabe mkazi anakomana nane ine nthawi ina pakale pamene ine ndinakhuza pa izo molimba basi monga ine ndikanathera iye anali wosuta mwachizolowezi ndipo iye anati anayika cholemba chake chaching'ono mthumba mwanga anati mukawerenga izo pamene inu mukafika kwanu ine ndinati zikomo inu ine ndiziwerenga izo tsopano ndipo ine ndinakatulusa iko ndikuyamba kukawerenga iye anati sichaulemu kuti mtumiki paguwa ziyankhula motusa kusuta iwe ulibe kanthu kochita nazo
ne
ndinati ndi ntchito yanga kuti ndiziyankhula mosusa chilichonse chomwe chili cholakwika mulungu amthandize mlaliki yemwe alibe kuzindikira kwa chokhoza mokwanira kwachilichonse chomwe chili cholakwika.
Mlaliki
yemwe sanga koze kuchitira chosowa chanthu ake mwa mzimu woyera. Mulungu anati tupiri ndikachisuwa mzimu woyera ngati inu mulibisa ilo ine ndidzaliwononga ilo. Ife tiyenera kumalalikira mosusa izo. Kuto lake ndilakuti ife tinawalaliki ochuluka kwambiri osuta ndudu. Ndiyo yomwe ili nkhani. Ndipo iwo amaopa kuti azikena izo mwaosonkhana awo. Pa iwo amadziwa kuti ali olakwa nawonso. Kulizindikira moyenera kugawaniza moyenera. Akachaso mowa bwanji. Iwo amati ndizokubwereka ponseponse pakanema wa television, ponseponse pachikwangwani chilichonse mu nyuzipepala zanu, pali zitini zachikulu za mowa, pali asungwana okondeka akumwa iwo. Iwo amakusonyezani inu pamene iwo akuyambira. Muziyang'ana pa iwo mtsogolo pang'ono kuchokera apo. Iwo umadzazisa malingaliro awo ndi ndulu yachiphe. Kuchulukitsa kwake kwa misala ndikoopsa. Iwo umayambisa makhalidwe oyipa pakati pa achinyamata. Ndipo ngakhale mipingo lero ikulalikira ndi umazichita ochuluka iwo muzimu mwapang'ono. Inu mukudziwa kuti izo ndi zoona. Mawuza achinyamata awo kwawo. Ndi makolo kuziwalola wanano azimu. Iwo adzamwa abeso muli monse. Kotero inu mzingo waphunzitsa iwo kuti azimwa mwapang'ono. Baibulo limasusa izo. Sizolondola. Mulungu amuthandize munthu wopanda kuzindikira kuposa izo. Kapena mpingo wosakhoza kuzindikira chokhoza kwa cholakwika. Tili kukhalamo.
Discerning the Lord's body. In our churches and among our church people today.
Mu mipingo yathu ndi pakati pa anthu a mpingo wathu lero. Ndidzamanyazi chotero. Momwe akazi wathu akumachitira nawonso. Ambira iwo kumavala zovala mopanda khalidwe. Akabudula ang'ono awo. Ndi chochimwa kwambiri. Ndiona anandiuza ine. Ndiyambira anandiuza ine kuti mpira iwe kuli bwino usiye kulangula za izo. Ayi bwana, ine ndikoza kumalalikira kwa misati. Koma ine ndidzakhala ndikunena choonadi. Ndikokulondola, ndikokulondola. Ndicho choonadi. Ndikomo ine. Ndicholakwika. Ndipo ndichimo kwambiri. Alipo dona mmodzi ananena kwa ine. Iye anati, ine sikumavala akabudula. Ine ndimavala matrauza. Ne ndinati izo ndizoyipisitsa. Baibulo linati ndi tembelero kwa Mulungu kuti mkazi azivala chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna. Choonadi ndiyeno chowindula chake nkuti iwo sakumapanga zovala zinanso kubadula izi. Koma iwo akupangabe makina osokera ndipo akugulisa nsalu. Mkazi yemwe amadziveka yekha monga choncho yadzakhala ndi mlandu wa chigololo pa tsiku la chiweruzo. Iwo ukhoza kukhala wangwiro ngati kakombo kwa mwamuna wako kapena bwenzi lako la chimuna. Koma Yesu anati aliyense yemwe ayang'ana pa mkazi kuti amusirire iye wachita kale chigololo ndi iye mu mtima mwake. Kale kotero iwo ukhoza kukhala kuti sunachitepo chilichonse cholakwika mwakuchita. Koma pamene iwe unadziveka wekha monga choncho iwe unadzipereka wekha kwa mwamuna iye adzayenera kuti adzayankhire pakuchita chigololo ndipo wolakwa ndi iweyo. Ndipo mpingo ukuloleza izo posalizindikira thupi la Ambuye. Ndi chachisoni bwanji. Madula atsidzi lawo. Baibulo linanena kuti mkazi yemwe adula tsitsi lake mwamuna wake ali ndi ufulu womusudzula iye. Pa iye ndi wosaona. Iye ananena kuti iye akunyozesa mutu wake. Kodi ndikulondola uko ndipo mwamuna ndiye mutu wa mkazi. Ine ndikudziwa kuti izo ndizolimba. Koma ife tikusowa kuzindikira. Ife tikusowa kuti tizizindikira izo mwa mawu. Mawu ndiwoona. Atengeni mawu
mawa mulungu ndayi zonse ali olondola ife sindakhoza kusindikira ndi zomwe anthu akuganiza zomwe alunda akutiwuza ife zomwe azamisala akutiwuza ife ife tiyenera kumayendera zomwe mulungu anena munthu sazakhala moyo ndi mkale wokha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu wosalizindikira thupi la ambuye ambiri ndi ofoka ndi odwala ambiri agona afa afa mwauzimu mliri wotsiriza umene unakantha igubudo unali imfa mliri wotsiriza umene wakantha mpingo ndi imfa yauzimu mene ife tikusowa lero ndi kudzusidwa kwa uzimu kudzusidwa kwa uzimu kuti tizizindikira anthu awa akhazakukhala kuti amachita izio ndi zolinga zabwino bamba uja kumwera uko dotolo uja tsiku lina yemwe anamupasa munthu uja asidi wasafa chimene chinamupha iye iye anali ndi zolinga zabwino iye ankaganiza kuti anali kulondola koma iye anali ndi kuzindikira koperewera iye sanawazindikire mankhwala ake monga msungwana wang'ono yemwe ankayenda mu msewu ndipo iye anampeza mphaka wang'ono ndipo iye anali atanyowa yense ndipo anali mpatseka pafupi kugwidwa chisanu ndipo iye anamutengera iye mkati anatsekula chiseko ta uvuni yake ndikumuyika iye mu uvuni kuti ampangise kutenthedwa zolinga zake zinali zabwino koma kuzindikira kwake kunali koperewera banji osati ife tikapanda kupenyezesa ife timuphika mphaka nafeso ndi kuzindikira kwathu kwina kwa luntha achikominisi akubwera pa ife dziko likudza pa ife mipingo yathu yaphwasuka anthu akudzigawa okha kudzipatulisa weni wake osaoneka kuti ali nacho chikhulupiriro kugawaniza sisi pa ziphunziso zazing'ono zopanda pake ife tiyenera kumabwera pamodzi mkono ndi mtima ndikupembera ndikusala ndikuyitana mpaka mulungu atautumizanso mzimu woyera kuti ife tikhoze kukhala nako kuzindikira kwa uzimu ora lafika pa nthawi yotsiriza tsopano ife tili mu mithunzi yakudza kwa ambuye ndipo mpingo sukukhoza kuzindikira izo ife tikukhala mu ora lakumapeto kosa momwe inu mukuganizira ngati paulo angakhoze kuuka kwa akufa usiku uno mu Middletown inu mukayankhula za moto woyakha iwo akanamuyika iye mu ndende kusanache ngati wamisala kapena munthu wolusa munthu uja adadzazidwa ndi mzimu woyera ndi kuona zinthu zikuchitika momwe izo ziliri ndipo dziwa kuti nthawi ili pafupi pakanali pakhale chisimuso kapena iwo akanati achite kubwera ku ndende kuti adzamumvere iye wokulondola tsopano o yesu anati ndipo baibulo likuyankhula izo mumasiku otsiriza basi msanachitika kudza kwa ambuye padzakhala pali chizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa chili kuchitika mu dziko lapansi ndipo inu mukudziwa mpingo uli wakufa kwambiri muza mulungu ndi mitundu yonse ya masukulu ndi kuphunzitsa ndi mapulogalamu amaphunziro mpaka iwo sikukhoza kuzizindikira zinthu zimenezo kodi yesu sananene kwa mpingo mu tsiku lake inu mukumakhoza kuzindikira maonekedwe amlengalenga koma zizindikiro za nthawi inu simukukhoza kuzizindikira pakuti ngati inu mukadandidziwa ine mukadalidziwa tikulanga ora la chiwombolo cha mpingo ndipo iwo sakukhoza kulizindikira ilo ife tili kwambiri chinakake chalakwika ine ndikuyankhula za mpingo wonse aliyense yemwe amadzitcha yekha mkhristu mulungu akhoza kuyamba kusuntha ndipo zinthu zauzimu nkumachitika anthu nkumapulumusidwa ndi kumadzazidwa ndi mzimu woyera zikwi zochuluka womwe amazichoka khristu amachoka kwa iwo ndikuti o awawo awo ndi oyera okugubuduza inu mulibe kuzindikira kwa uzimu chifukwa chilizonse zomwe mzimu woyera umachita zinalembedwa mu baibulo weruzani zinthu zonse mwalemba ndimomwe ife timazindikirira kuti tione ngati kuzindikira kwathu kuli kolondola ngati baibulo linati yesu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikuzikhulupirira izo ngati baibulo ngati yesu anati zinthu zomwe ine ndikuchita inunso muzidzazichita kuti ine ndikukhulupirira izo. Ngonga li Bible linanena kuti zimoyera ndiwapa kambado kalikonse onse amene Ambuye Mulungu wathu anadzawayitana. Inesi kudya kuti kugwirana kanza kutenga malo ake. Ine ndikukhulupirira iwo ndi mzimu woyera omwewo umene unakwapo kusonyeza zizindikiro zomwezo zodabwitsa zomwezo. Umboni wopambana umene ife tili nawo kuti ife tili nawo mzimu woyera ndi pamene mzimu wathu kuchitirana umboni ndi mawu. Ngati ife tikudzidza nokha Khristu ndikumati ndife odzazidwa ndi mzimu ndipo ife tikuona kuti ubatizo wa mzimu woyera uli kusanulilidwa kokhulupirira kwa mibado yonse ndipo mzimu wathu nkumatiuza ife izo ndi za mbado wina inu mukulakwitsa. Londo. Ngati Bible linena kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse ngati mzimu wathu unati ayi iye anafa iye anapita kale pali china chake cholakwika. Yesu anati zito zimene ine ndikuchita inu muzidzazichitanso. Taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka ku mapeto a dziko lapansi. Ndipo ngati mzimu wanu ubwera nuchoka kwa izo ife tilibe mzimu woyera. Chifukwa mzimu woyera ukanati amen ku mawu aliwonse iye anawalemba. Tsopano chiluso cha lunga chimakuchotsa iwe kwa iwo koma mzimu woyera umati amen kwa mawu ake omwe iye ndithudi amatero. Ndipo iye akufunafuna ndikusaka ndikuyesa kuti amupeze mwina wake yemwe iye angakhoze kudzikamo yekha. Iye akukhumba kuti apeze izo. Musati muganize kuti inu mungakhoze kutsiriza ubwino wake. Kodi inu mungakhoze kulingalira nsomba yaing'ono yotalika theka la inchi uko pakati pa nyanja ya Pacific ndikuti ine ndibwino kuti ndizimwa mosamalira madzi awa ine angayambe kundithera. Izo zikanakhala zopusa basi poyesa kumaganiza kuti iwe ungautsirize konse ubwino wa Mulungu. Pemphani zochuluka kuti zisangalalo zanu zikhale zodzaza mukhulupirireni Mulungu pa chilichonse chimene iye anachilonjeza ndi chanu. Aneneri a chipangano chakale Danieli ndiye nawo anati mumasiku otsiriza kuti wanthu amene akanati azimudziwa Mulungu wawo akanadzachita zochuluka ndi lolonjezo. Pamene alunda ayang'ana pa zochuluka iwo amati ndikuwerenga maganizo ndikupepetula ndikugwira ntchito kwa mdierekezi koma mzimu woyera umayanga mobwezera. Amen, icho ndi choonadi kuzindikira kolondola. Iwo anazilonjeza izo. Yesu anazilonjeza izo. Yesu anati ndizo zomwe ine ndikuzichita inunso muzidzazichita ngakhale zazikulu kuposa izi inu muzidzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate wanga. Paulo analonjeza kuti mumasiku otsiriza mwa mzimu woyera kuti mpingo udzabwera kwina mamiliyoni a iwo adzabwera kubwera kwina pakuti wanthu adzakhala amutu amalingaliro apamwamba okonda zosangalasa kosa kukonda Mulungu ophwanya chigwirizano otsutsa mwabodza osadzigwira ndi onyoza iwo amene ali abwino opanda kuzindikira kolondola. Inu mukuti awo ndi achikominisi uyo ndi otchedwa mkhristu penyali ndime yotsatira okhala nawo maonekedwe a Mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo opanda kuzindikira kwa uzimu. Pamene inu muli nako kuzindikira kwa uzimu ndi mzimu woyera uli pa inu inu muli nako kuzindikira kwa uzimu iwo umati amen kwa lonjezo lililonse la Mulungu. Paulo anati masiku awo adzakhalapo ife tili nawo iwo iwo ali pano iwo ali pa ife ndipo ife tikuyang'ana ndikumaziona izo ife tikuzimva izo kuchokera kulikonse ndipo kodi ife tikuchita chiyani izo zikuyenera kumati kokera ife pali mmodzi. Bible linati kutisonkhanisa konka pali mmodzi ndipo izo mochuluka pamene ife tikuliona tsiku ilo likuyandikira payenera kukhala pali kuchitimutso mmodzi pambuyo pa china ndi moto wa ulemerero wa Mulungu utakula mu mpingo uliwonse ndi malo aliwonse kubwera pali mmodzi kwakukulu kumene mipingo yonse ndi mtima umodzi ndi chiyanjano chimodzi kutisonkhanisa yokha pali mmodzi ndi kuyiwala za Mulungu zawo zopandidwa ndi wanthu ndi kumalirira kwa Mulungu pofuna mphamvu ya uzimu ndi kuzindikira kwa uzimu ilola lomwe ife tikulisowa. Ine ndikhoza kunena izi kuti Yesu atipasa ife sikulo Monga ine ndinakuza pa izo sikuwata.
Kuitiwe nawe yotsinza.
Yesu anati, monga izo zinali mu masiku a Loti, tomwecho izozi zakhalazili mukudza kwa mwana wa munthu. Tsopano kodi mzimu wanu kuzizindikira izi molondola monga izo zinali mu masiku a Loti? Kumbukirani, Loti anali choyimira cha Amerika, iye watsimikizira izo. Kodi tsimo la Sodomu linali chiyani? Linali chisokonezo. Tsimo la anthu la Amerika ili akazi atsisisa okha mochuluka kwambiri mpaka zinango lakonse mbadwa za amuna zaporozedwa. Ine ndinali mu Los Angeles masiku langa abwapitawo kwa anthu achikhirisita malonda, ndipo ndinatenga imozi ya newspapera sao zodziwika, ndipo ndinaona pamene wina waolemba anati kuti kuponozedwa kwa kugonana kwa amuna kunali kutachulukira magawo 20 pa zana mchaka cha thachi. Yesu anali monga izo zinalimu masiku a Sodomu. Apolisi ndi kuphana mnyumba ndi zonse izo zili kupitirira basi nthawi zonse kulekanitsa nyamata. Kumakhala limodzi ngati mwamuna ndi mkazi ake, akazi kumakhala mwanjira yomweyo. Anasokoneza malingaliro awo, malingaliro awo aunze chifukwa iwo alibe kuzindikira kwa uzimu. Zonse zangokhala kusirira ndi uthe, ndipo iwo sakukhoza kutsikhulisa osangakhalewina ndi zake. Iwo sakukwatira mkomwe, iwo akumangotengana ndi kumapita kwina mpaka iwo aporozedwa. Yesu ananena kuti izo zikanadzakhala zili mu masiku otsiriza, ndipo pano izo zili. Ndipokodi inu muli kukumbukiranso kuti mu masiku a Sodomu aliyense inu mtumiki ndi inu opunza Baibulo, ine ndikukhulupirira inu mungavomerezane ndizi. Dr. Scofield ndi ena ambira kutero, pafupifupi aphunzitsi onse, Charles Fuller ndi ena otero, masikola akulu mu dziko, kuti Abrahamu ankayimira mzimu, mpingo wa uzimu. Loti ankayimira mpingo wa chithupithupi kapena mwachibadwa. Iye anali uko ku Sodomu mutchimo, komabe iye anali nacho chilungamo mwa iye, koma iye anali akusakanizana ndi izo. Ndipo kumbukirani, uko kunali alalika awiri alunda amene anapita uko kuti akalalikire mu Sodomu. Iwo sanachite chozunzisa, anango apangisa iwo khungu. Ndipo kulalikira kwa mtanda kumamupangisa khungu wosakhulupirira, ndi chomwe misonkhano yayikulu ya Billy Graham ndi iwo yachita, iyo yawapanga iwo kuyipira. Pamene Billy Graham masabata angapo apitawo anachiona, inu munazimva izo, kuti pamene iye anali kuyenda mu England, ndipo iye anachita kumutengera mkazi wake mnyumba kumchosa kumapaka, kumene iye anali ndi chitsitsimuso chachikulu chifukwa amuna ndi akazi anali kuchita zogonana apo pomwe pagulu poyera kumene iye anali ndi chitsitsimuso. Kodi izo zimawachitira ubwino uliwonse osati walunda? Izo zisatengera kuyitayimira pansi kwa mkwiyo wa Mulungu ndi moto woyera kuchokera kumwamba kuti udzabwerese konse kusiyanitsa mu dziko. Ndipo izo zidzakhalapo, anthu akuyang'anira mtsogolo kusina kake kachikulu kuti chibwere. Ndipo inu muli pa mapeto ake omwe chabwera kale. Zizindikiro zotsiriza zaperekedwa kwa mpingo wa mitundu. Ayuda adzakhala nazo izo, mpingo utakwatulidwa kale, koma ife tili pa mapeto a mʼbado wa mitundu. Tsopano potseka pokha, ine ndikhoza kunena izi. Kodi inu munazindikira kuti ndi munthu wa mtundu wanji yemwe anatsalira mbuyo kuti ayangule kwa mpingo wa uzimu? Anakhala msana wake uli ku hema, ndipo iye ali mlendo. Ndipo anati ali kuti mkazi wako Sara, ndipo anati iye ali mu hema. Anati ine ndidzakutezera iwe Abrahamu molingana ndi lonjezo lomwe ine ndinakupasa iwe. Ndipo iye Sara mkatimo anaseka mwa yekha. Ndipo mngelo anati pachiyani iye waseka? Yesu anati monga izo zinali mu masiku a Sodomu, tomwedo izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Tsopano kodi inu mukumvetsa? Inu mukumvetsa chifukwa chomwe utumiki wonga uyu ungakhoze kokha kumapita kwa anthu authenga onse? Kodi inu mukuona pomwe izo zafika? Ine ndinaleredwa mu mpingo wa Baptist, ndipo ndinazozedwa mlaliki wa missionary Baptist. Koma pamene dina chake linakuza mtima wanga, ine ndinali nako kuzindikira kuti awo anali mawu a Mulungu. Ndipo iye anapangisa iwo kuonetseredwa. Yohane ndiuza ine, iwo ukhala woyera wodzikubuluza tine. Palibe wina adazidzamvetsera ku zinthu zotero monga izi. Ine ndinati ngati Mulungu wazitumiza izo, Mulungu anazilonjeza izo mu Bible lake, iye adzakhala naye wina wake woti azidzamvetsera kwa izo. Kokulondola. Tiyeni tizilizindikira thupi la Ambuye. Tizilizindikira nthawi zomwe ife tili kukhalamo. Ife tifa mwauzimu. Ngati ife sitichita izo. Chikonga tizi ndilizoona ndipo mzimu woyera uli nafe ndipo ife tili nacho chizindikiro chotsiriza chakulumbira kwa Ambuye basi kusanachitika kudza kwake kumbukirani. Izo zinali basi Sodomu asanaotchedwe. Maola ochepa okha iye asanaotchedwe. Ine ndikukhulupirira lero ambiri inu nonse munamva zomwe Khrushchev ananena tsiku lina kwa Azimeleka. Inu munaziwerenga izo mumapepala wanu. Kunena kwake kunali uku. Inu mulinako kuzindikira kwa chibadwa. Inu mukazimvesa izi. Iye anati ngati alipo Mulungu iye asesa kachis ndikumuyeresa iye ndi ukapitalisiti wanu wosinthanitsa ndalama. Inu mukuona chomwe izo zikutandauza. Ti choncho inu ndipo iye akulondola watikunja mdiyerekezi wonyengezera monga uyo ayenera kukuponyerani apo kuopseza. Komabe iwo akumagona kumatimwa kumamwa osalabadira basi chifukwa iwo alibe kuzindikira kwa uzimu pa thupi la Ambuye. Tsiku lake limenepe tili kukhala moli. Mbale ndi mlongo kwa inu okondedwa angano. Ine sindili kuyesera kuti ndipondere. Ine ndikungokuwuzani inu choonadi. Ine ndiwoti ndidzayankhire kokha kwa Baibulo. Ndipo ine ndikukuwuzani inu ngati inu mukupitirira kukhulupirira mwa ine kuti ndine mneneri wake kapena wantchito wake. Inu mukhulupirira kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi. Mapeto ali pafupi. Pafupi motani ine sindikudziwa. Ndipo palibe munthu wina asayemwe akudziwa. Koma ine ndikudziwa ife tikukhala mu mitunzi yakudza kwake. Kodi inu simukuona kuopseza uko? Inu mukuona zomwe iwo ali nazo? Uko likuyesera kuti lizichose pakumwa, kuzichosa pakuseka. Inu simungakonze kuchita izo. Iwo akuchita izo potsawa kuti atende kuzindikira kwa uzimu kumene Mulungu angakonze kuwasonyeza iwo. Tolembedwa pakoma. Ife tikudziwa zilipo. Inu mukonza kuziseleula izo ndizabala ndi Hollywood televisioni kapena kukhala mnyumba mmadinyalanyaza itonga inu mukufuna kutero. Koma mwamuna weniwenu wobadwa kachiwiri kapena mkazi yemwe alinako kuzindikira kwa uzimu woyera apeza malo ake mu mpingo azipembeza ndikumawalilira ndikumachira zonse zomwe zili mmoyo wake kuti ayesere wabweresa mkati ochimwa. Chituri ngati ali Mulungu iye inu muyenera kuti muyike mtima wanu mwizo. Ngati inu muli nako kuzindikira pirani ntchito musati muzingopita ndikumati inde ine ndikuzikhulupirira izo icho ndichoonadi izo ndizabwino amen nkumapita kwanu. Pikani mukagwira ntchito. Inu mulinako kuzindikira pirani ntchito tikadali kowala. Pakuti usiku ukudza pamene palibe munthu angakhoza kugwira ntchito. Pirani ntchito pamene ife tikadali nacho chitseko chotsekuka. Pirani ntchito pamene ife tikukhoza kumakhala nayo misonkhano yonga iyi. Abwereseni okondedwa athu mkati. Abwereseni wokutenga. Tiwatengera okondedwa athu oyandikana nawo athu. Mulungu anawafera anthu amenewo. Ndipo ife tiyenera kukhala tili wokhudzidwa mofanira nawo kuti tizigwira ntchito mpaka manja athu aziukha magazi. Ife tidzabwera wopanda kanthu ngati ife sititero. Monga msungwana wang'ono uko ku Kentucky yemwe wafa posachedwa apa uko kumapiri kuti ali ndithu. Uko kunali pafupi ana 8 msungwana mmodzi wang'ono pafupi wa ta pakati pa iwo wa pafupi usingu wa zaka 12. Azilongo wake ndi abale anali aulesi kwambiri iwo samachita kalikonse. Ndipo amayi awo atagona akufa ndi matenda opsa achifuwa chachikulu. Ndipo msungwana wang'onoyo iye anali kukolopa kupika kuchapa kuwasamalira amayi ake pamene wena wonsawo ankalova komwepo masewera ndikumapita kukasambira potsiriza amayi akewo anafa. ndiyeno msungano wa ng'onoyo amayenera kuti azipitirizabe chifukwa palibe wa iwo akanagwira ntchito ndipo iye amagwira ntchito nagwira ntchito ndipo iye ankagwira ntchito mpaka potsiriza iye anatenga matenda owopsa kusowa kwa zakudya ndipo sakhala ndi zokwanira kuti azidya ndi zina zotero kupita kanthu kakang'onoko inafowoka iye anali kufa mphunzitsi wina wa Sunday school anaza kwa iye anati kodi iwe ndi mkhristu iye anati inde nchomwe ndili anati kodi ndiwe wachipembezo chani iye anati ine tiwachipembezo chilichonse anati ndiye ndiwuze ine ukakumana naye chotani yesu mudzikoli kodi iwe udzamusonyeza chiyani iye champingo omwe iwe uliko iye anati ine ndidzangomusonyeza iye manja anga iye adzamvetsa ine ndikuganiza ndi chimene iye adadzayang'anepo tonse ife pamene ife tikuona misonkhano yonga kumene ukuchitika panowu iye adzayang'ana m'manja mwathu ndikudzaona zomwe ife tachita nawo kuzindikira kwa uzimu kusalizindikira thupi la ambuye iyeni ife tipemphere ngati manjawo ayenera kuti akhala kugwira ntchito ndipo inu mukudziwa iwo ayenera kukhala ali kodi inu ndimukuwatukulira iwo kwa mulungu ndikumupempha iye kuti awayeretsere manja awo ku ntchito yake pamene ife tikupemphera pezani mmwamba manjano ambuye tayang'anani pa manjawo ndiyangana onse ambuye ine ndikufuna kuti ndibwere ngati msilikali wazikanga ine sindikufuna kuti ndibwere wopanda kanthu ine ndikufuna ndizilalikira mpaka ine ndidzafe ine ndikufuna kukoka ndikupempha ndi kumasala ndikupemphera pakuti ine ndikudziwa mithunzi ya usiku ikugwa ndipo ola likalaposachedwa lili pafupi ambuye tsekulani maso anga kuti ndione zizindikiro zina zakudza kwanu muli wonse mitima ya anthu awa usiku uno ndi zodabwitsa zazikulu zomwe inu munazilonjeza pamene ife tikuona kuneneratu kwa dziko ndikumumva munthu wochimwa kwambiri akufuwulira uko iye awasesa achikapitolisitiyo ife tikuzindikira kuti iwo ali nawo mabomba uko woti achitire nawo izo wotendeka wina basi kuti angolidzira ilo inu mukuziresa mwachifundo mpaka inu mudawukonzeketsera mpingo wanu ambuye pali chiyani pano usiku uno tikonzeketsereni ife ikani mitima yathu mu ntchito tisonyezeni ife kukhalapo kwanu pakuti ife tikukhulupirira kuti inu munauka kwa akufa ndipo mzimu wathu ukuzindikira kuti inu muli pano yesu yemweyo lolero ndi kwa nthawi zonse inu muli pano mumaonekedwe a mzimu oyera kuti muzigwira ntchito kuyolera mu mpingo wanu kuti muzitirisa ndi kuti muzipulumusa timveni ife ambuye pamene ine ndikuwapereka kwa inu anthu awa ndi mwini wanga mu dzina la yesu mwana wa mulungu amen. Oh, pofuna chifundo chake, pofuna ubwino wake, ine ndikungomvelera kutsukidwa kwenikweni, izo zinali pa mtima wanga, ine ndimayenera kuti ndizinene izo. Ine ndikuyembekeza sindinamuvulaze msanga wa Methodist Baptist kapena wa Chipentekoste. Ngati ine ndatero, ine sindimalinga kuti ndikuvulazeni inu, ine ndimafuna kuti ndikuchangamutseni inu, ndikugwerezeni inu pang'ono. Ife tili pa mapeto osakhala nako kuzindikira kwa thupi la ambuye kudzipatula tokha pooneka kuti tilibe chikhulupiriro ngati inayamba yakhalapo nthawi yomwe tinkafunana aliyense wa inu ndi pakali pano inu mukundisowa ine ndipo ine ndikukusowani inu mulungu akutisowa konse ife tiyeni tilumikizane mitima yathu ndikuyesetsako palimodzi tiyeni tisamaganize chipandi pa Nazareni apitri muholiness akatolika apresbateria achipentekosite kapena chomwe ife tili tiyeni tikhale akhristu tiyeni tilizindikire thupi la ambuye ndipo tifikire mkono mpaka ngakhale kwa wochimwa woyipisitsa ndikuwabweretsa iwo mukhola ndilo pemphero langa lodzichepetsa mngelo wa mulungu uja yemwe anabwera ku Sodomu iye anabwera iye analonjezedwa kumbukirani mngelo yemweyo anabwera aliyense akudziwa kuti uyo anali mulungu silinali thupi lija chifukwa thupilo linali fumbi ine ndinayankhula izo kwa wina wake tikale litali kuti ujayu anali mulungu ine ndinatero iye anali mtumikiro iye anati oh tsopano mʼbale Branham inu simukukhulupirira kuti munthu ameneyo anali mulungu ine ndinati iye anali mulungu Abrahamu anati iye anali iye anamutcha iye Elohim ameneyo ndi mulungu wa mphamvu zonse iyeyo ndi angelo awiri iye anati ndabwino inu mukuganiza kuti iye ankakhala mthupi ine ndinati izo ndi zopweka kwambiri ndife wopangidwa kuchokera mu zipangizo 16 mafuta kuwala kwa dziko ndi kasiyamu potasi zina zotero mulungu anangozisonkhanitsira yekha zodza za mdzanja pang'ono kuti nati lowa mmenemo Gabriel lowa mmenemo Mikaeli ndikuzira limozi la iye mwini anati ine ndamva kuti Sodomu ali pafupi kutcha iye ndipita uko ndikukaona iye ndipita uko eniyatu Abrahamu wakhala akulalikira ndiwenanso akhala akulalikira iye ndipite ndikadzionere eniyatu ndipo kodi iwo anabwera kwa ndani kwa osankhidwa mmodzi uyu anatsalira mbuyo ankayankhula ndi Abrahamu ndipo Abrahamu anamutcha iye Elohimu penyani elo wamkuluyo ndipo muone ngati uko sikulondola ambuye mulungu Yehova anali muthupi la mnofu inu simukumuzindikira basi tomwe mulungu ali mulungu akhoza kungoti ndine wokondwa ine ndikumudziwa mulungu ameneyo limodzi la masiku awa ine sindidzakhala kanthu koma mwina make phulusa la tiphala ka moto koma iye adzayankhula ndipo ine ndidzabwerera kumoyo kachiwiri iye ndi mulungu mkazi wanga anali osatikale litali anati pire iwe wasala pang'ono kukhala ndi muti wadazi ine ndinati ine sindinalitaye limodzi lati iye anati lili kuti ilo ine ndinati ndiwuze ine kumene ilo linali ine ndisanalipeze ilo ine ndikuza iwe kumene ilo likundiyembekezera kuti ine ndibwereko ndikokulondola palibe tsisi limodzi la mʼmutu mwanu liti lidzatayike mulungu wakumwamba yemwe amalamulira zinthu zonse adzati William Branham kapena zina zotero bwera apo ndipo ine ndidzabwera mu maonekedwe ake haleluya mulungu yemweyo mwamzimu woyera akukhala pakati pathu usikuzi muulemerero wa shekina akudzitsimikizira iye mwini mwa zizindikiro zachilengedwe zomwezo zimene iye ankachita ngati nthambi ibala mphesa lero iyo idzabala mphesa mawa ngati iyo ndi nthambi ya mphesa iyo nthawi zonse zikhala ndi mphesa ife sizakhoza konse kulowamo mwalunda ife tidzayenera kudzabwera umo mwa mzimu woyera chifukwa ndi wamtundu wokha wa mzimu umene mpingo wa mzimu woyera umabala ndipaso za mzimu moyo wa khristu mwa ife ngelo yemweyo ali pano mboni Sodomu ndi Gomora asanawonongedwe kupita kuchiwonongeko tsopano tiyendione ndiyangati ali ndi makadi apemphero kwezani mwamba dzanja lanu alipo 40 kapena 50 ndiyangati omwe alibe makadi apemphero kwezani mwamba dzanja lanu chabwino alipo kuchulukitsa katatu chabwino ine ndikumvelera kutsogozedwa kuti ndichite china chake teni tingowatenga iwo omwe alibe makadi apemphero tiyani awo omwe ali ndi makadi apemphero mwina mwake chabwino iwo akhoza kulowamo nawonso koma pa kuzindikira uku ife tikufuna iwo okha opanda makadi apemphero kwezani manja inu kachiwiri iwo omwe akudwala ndipo alibe khadi lapemphero kotero ine ndikhale nalo lingaliro yemwe inu muli chabwino pano pali chionetsero kodi inu mukukhulupirira ine ndakuwuzani inu choonadi kodi inu mukukhulupirira muli nako kuzindikira kwa uzimu podziwa kuti icho ndi choonadi ife sitimasowa kubwera pamwamba pano ine sindine mchirisi ine ndine munthu ine ndine mʼbale wanu khristu ndiye mchirisi wanu ngati inu mungakhoze kungomuzindikira iye kuti ali muno tsopano ngati zifika pokuchirisani inu ngati iye akanati ayime pomwe pano atavala suti iye sakanati akuchiritseni inu pa iye anachita kale izo iye akanakhoza kokha kutsimikizira kuti iye anali khristu inu mukanadziwa motani izo ndi chipaso cha mzimu inu mumamudziwa iye kodi iye anachita moyo wa mtundu wanji kodi iye anachita chiyani pamene iye anali kuno kuti atsimikize kuti iye anali mesiya pamene iye anasonyezedwa petulo ndi yohani kapena petulo ndi natanieli ndiwo powawuza iwo omwe iwo anali pamene iwo ankachokera icho chinali chizindikiro kwa ayuda uko kunali kutsekela kwa mbado wawo. Uko kunali mtundu wina wa anthu akumuyembekezera iye kuti adze. Awo anali achi Samaria, omwe aliteka Myuda ndi teka wa mitundu. Iye anamuuza mkazi pa chisime za machimo wake, ndipo iye anachizindikira icho kuti chinali chizindikiro cha Mesiya. Iye anati, ife tikudziwa kuti Mesiya azidzatiuza ife zinthu izi, koma inu ndinu yani? Iye anati, ine ndine iye. Tsopano iye sanapite kwa mitundu, anatero iye pakuti amitundu sanali kumuyembekezera iye. Iye angada kukhulupira kuti Mulungu ndi wopanda malire, kuti iye ndi wopanda malire, ndipo iye sangakhoze kunena chinthu chimodzi kapena kuchita chinthu chimodzi kuno ndi kukachita china chake cha uko ndi kukhala wolungama. Iye ayenera kumachita chinthu chofanana. Ngati iye ali nako kachitidwe kabwinoko, ndiye iye akanati achite izo pa malo oyamba. Pamene Mulungu ayitanidwa poonekera kwa chilichonse ndi chiweruzo chimene iye amapanga apo, ngati wochimwa mmodzi analirira konse kwa Mulungu, ndipo Mulungu anamupulumusa iye pa zoyenereza za chikhulupiriro chake, iye ayenera kuti amupulumuse wochimwa wotsatirayo ndi wochimwa wotsatira ndi wochimwa wotsatira. Iye ayenera kuzichita izo nthawi zofanana, kapena iye anachita molakwisa pamene iye anamupulumusa wochimwa woyamba. Ayenera kuti azichita chinthu chofanana pakuchiritsa. Iye anayitsirizitsa kale ntchito iyo, chinthu chokha chimene inu muyenera kuti muchizindikire icho. Iye si nthano, iye si Mulungu wambiri yakale wina, iye ndi Mulungu wapakali pano, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse pakali pano. Kodi inu mukukhulupirira iye ali pano? Kodi inu mungazindikire izo? Ine ndikufuna kuti nditembenuzire msana wanga omvetsawo. Ine ndipemphera mzimu woyera utsimikizira zomwe ine ndanena usiku uno pakutseka kwa uthenga uno, kuti zizindikiro zofanana zimene Yesu anati zinaperekedwa kwa Sodomu zidzaperekedwa kwa kambado kano. Monga izo zinali mu masiku a Sodomu, chomwecho izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Ndiye inu muzindikire mzimu umene uli pano. Anali ndani utakachiwiri amene akudwala ndipo alibe khadi la pemphero? Ife tikufuna kuti watenge makadi a pemphero, ife tikuti tiwapempherera iwo onse. Tsopano ine sindakhoza kukuwuzaninu kuti uyu ndi ndani. Mulungu akudziwa. Poyamba ine ndikungofuna kuti ndimupeze wina wake yemwe mzimu woyera. Aliyense wa inu tsopano ingoyambani kupemphera ndi kumati, Ambuye khalani achifundo tsopano kwa ine ndi kundithandiza ine, ndipo muone ngati iye angachite monga iye anati iye akanati azidzachitira. Ine ndikungoyang'anira chizindikiro chake. Iye angati akudziwa kuti Yesu lero alilawira moto lomwe linkawatsatira ana Israeli. Ine ndinachokera kwa Mulungu ndipo ndikupita kwa Mulungu. Kodi izo ndi zomwe iye ananena? Ndipo pamene Paulo anakomana naye iye pa njira yopita ku Damasiko, kodi iye anali chiyani? Kuwala kwakukulu, lawira moto. Iye ali mmodzi yemweyo lero, mzimu woyera wa Mulungu. Thupi la Yesu lili ku dzanja lamanja la Mulungu pa mpando wachimfumu wake kumwamba, koma mzimu wake uli pano pa dziko lapansi kutsirizitsa ndi kuthesa ntchito yake. Ndipo mzimu womwewo umene unkakhala mu thupi la Yesu Khristu unali mzimu womwewo umene unali mwa angelo uja yemwe anadza ku Sodomu ndi Gomora. Kodi inu mukukhulupirira izo? Yemwe uja amene ankawatsatira ana Israeli, Mulungu yemweyo. Yesu anati, ine ndine thandwe lija lomwe linali mu chipululu, makolo wanu ankadya mana ndipo iwo anafa. Ine ndine mkate wa moyo umene unachokera kwa Mulungu chokera kumwamba. Ine ndine mkate umenewo. Ine ndine thandwe limenelo. Kandi iwe ukuti iwe unamuona Abrahamu ndipo iwe sunapitirire usingu wa zaka 50? Iye anati, Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Kodi ine ndine anali ndani? Kuwala koyaka kuja kumene kunali muchitsamba, kumene kunayankhula kwa Mose. Iye ali Yesu yemweyo usiku uno. Ndilo neno, si choncho? Ine ndikutsutsa nazo, ndikutsutsa wokhulupirira aliyense kuti akhulupirire. Dona wang'ono uyu wakhala apa kanthu kakang'ono koyera pa chipewa chake. Inu muli ndi khadi la pemphero? Inu mukudwala? Kodi ndife alendo kwa wina ndi mzake? Mulungu akutidziwa ife tonse. Pali kuwala pa mkaziyo, ngati inu mungakhoze kukuona iko kukuzungulira pamwamba pa iye. Iye anali kupemphera, ndikulondola uko. ayi inu mulibe mwayi woti mubwere pano koma inu munali kupembera chifukwa ine ndikuona pansi tabe pa izo pali mthunzi wakuda ndi imfa mkaziyo ali ndi mthunzi wakuimfa iye ali ndi kansa kodi inu mukukhulupirira mulungu akhoza kukuchizani inu kansa yapabere ndipo ine ndikumuona dokotala akuyang'ana pa ilo ndi iye akukuwuzani inu kuti iye ayesa kuti ali ng'ambe ndipo inu mwakonzekera kukang'ambidwa ndipo ine ndikukuonani inu mukuyenda kuchokera pa msanja kapena china chake chinzati inu ndinu mlaliki mlaliki wachikazi ndizo pakuti atero ambuye ndikulondola uko dona imene iye ananena kodi kunali kulondola uko imirirani pa mapazi anu ngati uko kuli kulondola tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti kodi inu mungakhoze kuzindikira kuti ndi yesu yemwe uja yemwe anakhuza mkaziyu anakhuza chovala chake osabine iye ine sindikumudziwa mkaziyo iye sakundidziwa ine mulungu akutidziwa ife tonse mulungu akudaliseni inu mlongo ine ndikumuona dona mumasomphenya iye akupemphera iye ndi msungwana wakhala pomweapo pali china chake chokhudza mwana ndi iye akufuna ayi iye anali ndi mwana ayi ndikupita pachabe ndichimene icho chinali khanda lakufa iye ndi wochokera ku Kentucky dzina lake ndi Martin inu muli pano akaza Martin eya muli ndi dress yachikaso izo ndizoona sichoncho dona imirirani pa mapazi anu ngati zili chomwecho ine sindikumudziwa mkaziyo koma mulungu akumudziwa iye ndipo ndi uyo apo lidalisike dzina la ambuye mulungu kumbuyo komwe kwa iye kwakhala dona iye ali ndi zotupa iye ali ndi vuto kudzanja lake lamanja wokhala ngati mkazi wochintha wavala dilesi wooneka mwakuda inu muli ndi kadi lapemphero dona inu mulibe inu simukulisowa ilo kodi inu mukukhulupira kuti inu munali nacho chikhulupiro kuti mukhuze china chake inu simunandikhuze konse ine inu munamukhuza iye chabwino ndiye kwezani mmwamba dzanja lanu ili ndi mpango mmene molo ndi kulandira machiriso anu pitani kwanu ndipo mukachire mu dzina la Yesu Khristu yang'anani kuno apa pakhala dona wang'ono kumbuyo kuno wavala dilesi ya mandalasi iye waweramisa mutu wake iye akuwapempherera abambo ake iwo ali ndi vuto la imfo inu mukukhulupirira mbuye awachiza iwo mlongo inu mukukhulupirira izo ndiye inu mukhoza kukhala nazo dona inu munali wachifundo kwambiri kwa iye kuti munamuwuza iye kuti anali iyeyo kwa chimene inu munanenera izo mpansi moyera unasundira kumene pa inu aponso ndikokulondola inu muli ndi kadi lapemphero inu mulibe inu simukulisowa ilo inu mukuwapempherera amanu ndipo inu mukuganiza zowabweretsa iwo kuthalitsi mawa ndikokulondola simukusowa kuti muchite izo mukayike manja anu pa iye ndi kukayitanira pa dzina la ambuye yesu iye akakhala bwino ngati inu muti mukhulupirire izo ine ndikutsutsa chikhupiro chanu ndinaninso yemwe alibe khadi lapemphero ndipo akufuna kuti akhulupirire inu mwakhalapo patsogolo inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa mulungu mneneri ndi mtumiki wa kumbado kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndili na uthenga wa mulungu inu mukutero ine sindikukudziwani inu koma mulungu akukudziwani inu ngati mulungu anga ndiwuze ine mavuto anu kodi inu muzilandira izo ngati machiriso anu mukhulupirira kuti ndi ake inu mukhoza kuzindikira ndiye izo ngati mzimu wanu ungakhoze kumugwira iye tsopano pamene ine ndikuyankhulana kwa inu ndiye inu mulandira machiriso anu mutero inu ndi pachifuwa panu minofu yovulazidwa ndipo pambali pa izo inu mlaliki ndikokulondola ndizo pakuti akutero ambuye mukhulupirireni mulungu nditembenuza msana wanga mpempherani onani ngati iye ali ngelo yemweyo muone ngati ali mulungu yemweyo yemwe analonjeza pamene iye anali ndi msana wake utatembenuzidwira ku hema mpempherani ena inu kuti ambuye mulungu yemwe anatuma ngelo wake ndikudzasimikizira kuti sodomu anali ku mapeto anali pafupi
send your angel tonight.
Oh, Ambuye Mulungu, mutumize ningelo wanu usiku uno. Ndipo mupeleke kuzindikira komweko pandilonjezo la mwana wanu. Ndipo mulole izo zikhale chomwecho. Mikazi waima pasogolo pa ine. Ndipo iye akuvulika ndili wombo pamutu. Iye ali mbuyo kumbali. Pakuti ine ndikumvelera iye akukoka chikhulupiriro chake. Dzina lake ndi Abiti Waile. Kodi iye alipo ndiye mbuyo umupena pansi. Chonse chimene ndiona apo. Kodi zinali zoona izo ndiona. Dabwino pitani ku nyumba ndipo mungachiritsidwa. Khalani nazo zikhulupiriro mwa Mulungu.
Some of the rest of you pray somewhere. Let it be known, Lord.
Ena nonse inuzipembelani pena pake. Mulole izo zidziwike. O Ambuye, inu ndinu Mulungu. Pali mkazi waima apa sogolo panga. Yemwe akupemphera kumbuyo mwaomvetsera. Ndipo iye ali ndi zosokonezeka. Iye wavala dilesi la mandalaso ofira ndi oyera. Dzina lake ndi Akazaleki. Muli pali inu Akazaleki, imirirani kwa mapazi anu, kalipo mumbakudaliseni, pitani kwanu ndipo mungachiritsidwe, chikhulupiriro chanu chakupulumutsani inu. Ndi Yesu yemweyo, ndi mngelo yemweyo, kodi inu muli nako kuzindikira, ndizindikireni kuti la Ambuye. Kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi, kodi inu mukukhulupirira kuti Khristu akupereka umboni wa izo, kodi inu mukukhulupirira izo. Pesani mwamba manjano. Okhulupirira angali ali muno. Angagwereze manjawo monga chonchi. Ye inu mundikhulupirire ine. Monga mneneri wa Mulungu. Musati mukaisire kamodzi kochepa. Atengeni manjawo omwe inu mukagwerezera kwa Mulungu. Ndipo muwayike pa wina wake pafupi ndi inu. Ndipo inu muona ulemerero wa Mulungu. Ndizo zonse zomwe iye angakhoze kuzichita. Kodi inu mungakhoze kulizindikira thupi la Ambuye? Kodi inu mungawuzindikira mzimu wake kuti uli muno? Zizindikiro izi zidzawasara iwo amene akhulupirira. Ngati wayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Ambuye Mulungu, mlengo wakumwamba ndi dziko lapansi, munthu wa moyo wosatha, mpange ndi Satana masule wokhulupirira aliyense ngati muno. Iwo ayikana manja apa wina ndi mzake. Ndipo iwo ndi okhulupirira. Iwo ali nazo chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndipo iwo akukhulupirira kuti inu muzichita izo. O Ambuye, mawu anu sangakhoze kulephera. Osati ngakhale malonjezo anu. Ndipo malonjezo anu anali ngati iwo ayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Tsopano Satana, iwe chiwanda choyipa chopsinja. Yemwe wawamenyera anthu awa pansi kufumbi, ine ndikukulamulira iwe mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo kuti iwe uwamasule iwo. Tuluka mwa iwo mu dzina la Yesu. Tsopano muyike manja anu pa wina ndi mzake ndipo mupembere pembero la chikhulupiriro. Ndipo pamene inu mukumvelera mzimu wa Mulungu, muzindikire iwo kuti ilo ndi lonjezo la Mulungu kwa inu. Aliyense yemwe angakhoze kumvelera kuti mphamvu ya Mulungu ikuyendelera mwa inu, imani pa mapazi anu ndipo mulandire madziliso anu. Ine ndikukulamulirani inu mu dzina la Yesu Khristu, aliyense wa ino kudira kuti muyime pa mapazi anu ndipo mumulandire Yesu ngati mtirisi wanuwanu. Tukanimo inu muzikuku izo mmatira tilichonse chomwe tili. Tukanimo mukhulupirireni Mulungu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, tirisidwani. Iwo akuuka kuchokera mmatira ndi mzikuku ndi tilichonse chabwino. Mbale Sullivan.